I desire when you pay down. Me mama do me see jelly, oh my god, oh my god.
Oh,
hasira zangu na vituliza. Ukiongea nasikiliza. Yote sababu ya upendo. Bili bili baby. Vindi mchuvi ya kunyunyiza. Yanyu uroda kupitiliza. Nimeumaliza mwendo. Kiukweli napendwa. Nachanganya na haya mara shidani. Nimekulea bizini. Shidani baby uko moyoni.
You have to focus on our vision, please. Don't listen to them.
F2!
Baby, ukini kusa nyanga nyanga mwenzako, usijiwezi. Nekipofu na papasa juu yako, naisi ya kuna amani, sikuona nyumbani, moyo unagewa tofarani. Kwichi kwichi chumbani, aziishi kichwani, asa pali ukiwa mbali ambi. Chuchea kuni kwa kishendo jiko lako mimini. Unipe joto joto bezi kwenye bariki. Tangangana nawe ni tabaki nawe sito kwa chumpweke. Shika shikilio sini ache mimi chunga sini teke. Hanimi kwa kuna zimbata. Itafune unavyo utaka. Kiuno sini machakacha. Serebuka unavyo utaka. Hey.
Oh, please show me. Oh, yeah. When you're lonely. Show me.
Tengebe, unaute. wakati liuna nafsi unahuruma. Hata kwa ushahidi macho nilifumba. Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Hizi bari unalitosa. Kawekeza mda mwingi kumebure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa.
Nipo titi, ah, nipo titi. ninjiwa najituma mwenyewe vipigo na vichinjo sivipati tena huku inawe waje we my life sito boy bila wewe say you won't take my number na mimi kakupea sawa sawa namba nijue kama ninakosea sawa sawa na pezi wanasemaga kiko hozi nikiko wana hadinaishiwa pozi siwezi kupenda tena mabithozi I want a gentleman Swear I'm happy, oh I'm happy, yes I'll marry you Tell I was no, I'm happy, yes I'll marry you I just wanna love you Can I be your baby, won't you, don't want to be I want you to be the one to save me like a superman Cause I'm a superwoman
God, I want to see you uleta ikupeleke out uleta cause there's something about you I can feel it in my bones fikra zangu zipo mbali na wewe tatizo mama kiburi chako kinakuzuia na mimi hapa kiburi changu kinanizuia Basi punguza mapozi yako Ona tunapoteza mda wanawe Oh I just wanna love you, love you Can I be your man, I want you to want me babe I just wanna be the one to save you Like I'm Superman, you're a superwoman
F2 Mfano ye mzuri wa sura na roho na njema tabia ya unyagoni kafundwa kwa makungu isomo ye mahaba kaya jasando yanani mwagikia ya natamani nimtaja tajina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha, mapicha akaturuka negi wangu ha, si mrefu, si mfupi si mweupe, si mweusi rangi yake ni ya kati kati kasema kwangu wa murukuti mwingine anaogopa nuksi mini wake milele anyaki no mana nampenda mpenda kijana mmoja nani amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtacha o na ugopa ugopa kwa jina na muifati
yes yes yes
sije kuninya kulia
yes yes
kipenzi changu jamani
yes 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 yes
kaja kuni najua, najua roho zinawauma hapendi kuona mwenzenu nanawiri najua mwenzenu najua mwakesha kujituma kutwa kwa masangoma yangu kuyatabiri nyosema nimeachika ainifiki mikosi mola ndo mpaji nyongo mtazi tabi mchomwe jua la mkosi keshe ni kunjaji mweze nukila kudicha kabla kupewa misosi masaji masaji unapo wakasiri yani hata tukiposti hata kini mtagi si mtu wa magazeti wala peji za udaku ilokae mjue hata kitaki mambo yake siri nyeti wala msiji sumue kumsati zaki nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
amenifika kwa ro makopa kopa
kopa
nampenda mpenda
nani
kijana mmoja
nani
ila kumtata
F2
kopa kwa jina na muhifadhi
ladha yake ni kukose ni lalenja daktari mwenye tiba zake usiniache na majera chumvi chumvi
mapenzi majani inaota kokot inaota kokot so I swear my darling nimeze nipote suna jona kujali nipate nikos
pate nikos
nisipokona silali mpaka nilewe nizime
chumvi yenye ladha yake nikukose nilale nja daktari mwenye tiba zake usiniache na majera marashi yenye harufu yake nikukose nipate uvundo ndege mwenye rangi yake upote
kosera tamu kama chokoleti laini sema supageti upendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi tamu kama chokoleti laini sema supageti upendi uchokozi eti toto mwenye mwanya kama lesi
bingo bango bingo bango katoto mtambo toto mango lingo 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 mama kukuwa chando siwe
bingo bango bingo bango
lingo, 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 mama. Kukuacha ndo siwezi.
Tuseme vibaya, minawe atuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala siutani. Kwako ndo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwako ndo makazi yangu, chausi njo chumani kuchi kuchi. Hata wanifunge minyororo, uko bado nitasema yes I do. Hata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokolate, laini sema supageti. Kipendi uchokozi yeti. Toto mwenye mwanya kama lesi. Utamu kama chokoleti. Laini sema supageti. Kipendi uchokozi yeti. Toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango. Katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama. Kukuwa chando siwe. Bingo bango, bingo bango. Katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama. Kukuwa chango siyezi. Bingo, bango, bingo, bango. Bingo, bango, bingo, bango.
Kuna kuni nani yamenuna, yani unavonibana. party. Sema ngwe ni dunge kaki. Kitenge nayo iwe shati. Take money, itangazwe BBC. Vile umeangukia BBC. Hapa kila siku joto, haizimiki moto. Naona ra, kikombe changu umejaza. Naona fa, kichwa ni kile napokwaza. Ninakuja da, tuma location nitafuata. Hivo ndivo inafa hula.
Kwani mapenzi ni burudani.
Mama chamuala, mama chamuala. ndoko wako tamu walai. Ukiniguza tamu walai. Na tukicheza tamu walai. Tamu walai. Tamu walai. Mutoto nataka tucheze tu baibuda. Maimuna hata kipresha. Oh my lover.
Oh baby. Ukiniguza wanitia haya.
Haya.
Na unapokata chumbani mama. Unaniwaliza.
Ay mama mama, huwa ni madam mama, huwa ni maliza mama. Mama,
huwa na ukudharau, huwa na roho mbaya. Itabidi wafunge virago,
warudi walikotoka.
Chinde pepo mbaya.
Unaponiuta kwa pepi madani nasikia tu pepe. Kama risasi, tuendi pepe.
Sasa mani kwa tatu watani. vyangu na mbezi wangu ya nini kunisumbua ye. Tarau zako na migogo yako sitaki kufisikia ye. Nimekupa nafasi yako, ukacheze ya muda wako. Sasa starehe zangu, wazione ya wivu wa nini. Upembeleza kuishi, watu wamesesa mapenzi. Nimebadilika nini, wanifuata nimewa nini.
Oh, mtumbelo yangu inashindwa kuvumilia. Si kwa mapa na yonipa yazidi mpaka na mwagikiwa. Ananipa vinono mpaka na isi changanyikiwa. Hongera wake somo, mtoto kafunwa katimilia. Walikuwa maini, maja darasini. Na nkirudi nyumbani ananiuliza nanze chakula ama mimi. Hapo ndo ananivurugaga, kichwa kinaniumaga. Ndo maana nimewaitaga, nipe ushauri. Hadithi ya kithi, tamkule. Mwazenu mimi, tamkule. Mchumba wangu, tamkule. Aa, sisise, tamkule. Hadithi ya kithi, tamkule. Mwazenu mimi, tamkule. Mchumba wangu, tamkule. Basi sisemi. Kanionyesha jua la asubuhi napopenya kwa dirisha. Na mizungu ambayo sijui amenifundisha. Shombo la maharani amenisafisha. Kama hoi sijitambui navyojibebisha. Kanituza mahaba kama kutarajita. Kibababa michezo ya makidakida. Tuna wakera waji mbona mtapata shita. Ni wapesiri labe puto nimepata wive. Nilonge silong
longa.
Mwenzenu mi
longa.
Oh my baby wangu
longa.
Na mbabu adithi ya kithi. Mwenzenu mimi mchumba wangu. Basi sisezi.
Niko tuli baby. Kama maji kwa mtungi. Nyunga puli baby. Nivute niishi nibaki kishungi. Ay, zuhuli baby. Nibalike nigande kagundi. Makuli baby. Nilishe nishibe kitumbo ndindi. Ay, unani koleza unani. Chumbeza unani. Legeza aywe. Ukianza ganda ninayaweza kandani. Kwenye meza tsunami. Geneza niwe
DJ F2.
For this club and then no one let me go.
rides with the biggie baka. Instagram don't finish data. Big big nash me I must do naka. Fine girl just the waka waka. Left and right with the biggie baka. Instagram don't finish data. Big big nash me I must do naka.
DJ F2.
My head, my neck, my waist, but I still want that. I want that. My head, my neck, my waist, but I still want that. I want that. My head, my neck, my waist, but I still want that. I want that. Fatima de juju so. She dey cause go slow. The way that you move, you go be making man go low. So wine I'm steady, yo. I go rock I'm steady, yo. Me pocket heavy, don't do. Country with the big boys, so fine girl just the waka waka. Left and right with the biggie baka. Instagram don't finish data. Big big nash me I must do naka. My head, my neck, my waist, but I still want that. I want that. My head, my neck, my waist, but I still want that. I want that.
Ayo, 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 ayo,
cartoon. Okay. Niko zonzi menyanyatu na madem kama watatu. Kila mtu anatatu akijipa kama tatu. Oh, iwezi nasema iwezi. Uyo dem bila makeup iwezi. Iyo bombe bila chesa iwezi. Iyo wera bila pesa iwezi. Niko shada zime nyanyatu. Nina wanda zile vitu ninafanya tu. Utashi gazi kolabo ndiyo faya tu. Ah, nita anzaje mtoka. Nita anzaje
achu.
I want to see somebody. I want to feel somebody. I want to see somebody. I want to feel somebody.
Dimpo, mchupa hana dimpo. Jiko, vitu zina jiko. Jiko, kweli huna jiko.
I'm moving and I'm driving.
Natuko on bell.
DJ F2 the Hype Master.